not.
Sikelela mzalwane. Kumnandi kakhulu ukuba sibe nokufumana ukuza endlwini yenkosi. Ndicinga ukuba bendifunda isibhalo esithile kwixesha elithile eladlulayo. Kwaye sathi xa uYesu wasondelayo eYerusalem, bathi abafundi bawaphakamisa amehlo abo, bawubona umzi ongcwele mgama. Baze baqala ke ukuvuya, baze bathi okokuba, ngoku ubukumkani buya kubuyiselwa. Kwaye le ndoda ithile ibixela okanye ibithetha ngotyelelo olusandula kwenzeka lwasePalestina, yaze yathi, abantu ngoku, kunyaka ophelileyo, bebesiza kwindawo abathi, xa benyuka bevela entilini, baze bajonga egopheni. Kwangendlela ekwanye uYesu nabafundi bakhe ababehamba ngayo ngelo xesha, abathi xa bebona esixeko, baqalisa ukulila. Uyazi, ndiyakholwa, kwakukho into ethile abo bafundi ngaloo mihla baziva ukuba ubukumkani buya kubuyiselwa kwakhona. Kwaye ngoku kuphantse kwaba lixesha, kwaye ndiyakholwa ukuba leyo yimvakalelo esebantwini yokuba ubukumkani kuphantse ukuba bulungele ukubuyiselwa kwakhona.
Brother Neville, our gracious and blessed pastor,
umzalwane uNeville, onobubele nosikelelekileyo umalusi wethu, usandula ukuthetha nam malunga nomzamo wemvuselelo ezayo apha emnqubeni, kubusuku nje obumbalwa ukuba sithandaze ngayo. Ndaza ndamxelela, bendicinga ukuba iya kuba yinto esikelelekileyo. Awunako nje ukuba neemvuselelo ezininzi kakhulu. Kwaye amaxesha amaninzi sifumana uluvo olungalunganga lwemvuselelo. Imvuselelo ayikho kakhulu ekuziseni amalungu amatsha, kodwa kukuvuselela oko sele sinako. Kwaye ndiyathanda ukutsho oku ngokuba ndiyithetha isuka emazantsi entliziyo yam, ukuba ndiqala ukufumana imvakalelo eyahlukileyo ejikeleze umnquba unento ibihlala iyiyo ixesha elide. Imvakalelo yengqondo enzulu yokomoya, njengokuba yayiqhele ukuba njalo ngexesha lakudala eladlulayo, ukuba into ezinzileyo kwaye inesiseko sokwenene. Kwaye ndiyathemba ukuba uThixo uya kusikelela eli bandla lincinane kwaye kwakhona kumandla alo. Kwaye ndibona inkqubo yokwakha iqhubeka, kwaye ndicinga ukuba oko yinto entle, kuba kwamsinya okanye emva kwexesha, thina bantu bakhulileyo siya kuzikhulula izixhobo size sizibuyisele ezandleni zabantwana bethu, size sinyuke ngesaa sinyuko segolide. Ngenye imini ndagqitha ela nqaku lesiqingatha sendlela ngoku lamashumi amahlanu eminyaka ubudala. Andikwazi nje ukuyiqonda loo nto. Akubonakali ngathi ayikhange ibe lixesha kusukela oko ndandithutha igrosari kaChristmasna malunga ne-16, 16 leminyaka ubudala, kodwa ndaya ndaweni ithile. Ibonisa nje ukuba apha asinamzi uhleliyo, kodwa sikhangela lowo uzayo. Kwaye eso sisixeko apho uThixo ngumamphi, kwaye akusayi kuba nesiphelo apho. Ngale ntsasa, njengoko bendithetha ngomxholo wosuku loomama, kwaye ndizama ukubeka umama kungekhona njengokuba enjalo ebudaleni kunye nemibimbi nako konke oku, iintonga zakhe zokuhamba okanye isitulo esidala esinamavili okanye isitulo sengalo nengqaye yentyatyambo ihleli ngakuye, kodwa umama eluvukweni ebuyiselwe ebutsheni bakhe kwaye emi ekhazimla njengekumkanikazi. Leyo yindlela endithanda ukucinga ngayo ngomama wam. Andithandi ukucinga ngaye njengokuba enjalo namhlanje emdala. Ndiyathanda ukucinga ngento ezayo kwaye ndiyazi ukuba niziva ngolo hlobo ngoomama benu. Mcinge njengoko enjalo entliziyweni yakho. Nangona abaninzi njengoko imbongi isitsho, ubomi khange bube lula kuye, kodwa ebeya kubuphila kwakhona nje ukuze akwenzele okuthile. UThixo uza kuyenza indlela ukuze aphile ngonaphakade nawe. Ngoko ndiyayivuyela loo nto. Andazi ukuba kutheni ndenze esi saziso ngale ntsasa sokuba ndiya kuthetha ngokuhlwanje ukuba inkosi ithandile ngo. Ngubani nalo ngoqinisekileyo andiyazi ukuba ndiza kuyenza njani. Kodwa bendixakekile kude kube malunga neyure kunye nemizuzu elishumi eyadlulayo kudliwanondlebe yonke emva kwemini kwaye ndaba nezikhethekileyo kunye neefowuni zikaxakeka andikwazanga ukuzenza. Kwaye ndifuna ukuba uqhubeke uthandazela uGqirha Sam uyeza kakuhle kwaye sinombulelo. Kwaye uGqirha Baldwin kunye nonkosikazi Baldwin bobabini bayachaca baqhuba kakuhle. Ndifuna ukuba nibeke entsha kuluhlu lwenu lwemithandazo ngale njikalanga. Lowo nguHarry Lees apha ezantsi, ugqirha wamachiza. UHarry ungumhlobo wam wobuqu kwaye okoko bendimazi bendicinga ukuba wayengumKristu kude kube ngale njikalanga xa umntakwabo wenza isicelo sokusindiswa komphefumlo wakhe. Mzalwane uMike Egan wazisa umthendwa wethu apha, wazisa iindaba. Waye uHarry ukwimeko embi kakhulu ngaphandle esibhedlele. Ndandingazi ukuba wayecinga kangako ngam, kodwa umalile umalusi wakhe ngale njikalanga okanye umalusi wenkonzo apho aya khona waze wafuna mna ndize kumbona kwaye ndifuna ukuya kumbona. Ke thandazelani uHarry. Siyavuya apha ngokuhlwanje ukuqonda ngabahlobo bam apha abasuka ezantsi eGeorgia, umzalwane Welsh Evans nosapho lwakhe. Ndiyabona kananjalo ezinye iindwendwe ebendingazazi mhlawumbi bezilapha ngale ntsasa. Ukuba andiphazami, ndibona umzalwane nodade uElmer Collins phaya emva abavela ePhoenix eArizona. Oh, awukatshintshi, khangeleka ngathi kufuneka ube kwiimpahla zakho zikaloliwe kwaye ngena esuka esiporweni kwaye wamkelekile ekhaya. Andinakukucela ukuba uhlale apha kuba ufumene indawo engcono. Yabona, ilunge kakhulu loo nto. Phoenix, ndiyathanda ukuhlala apho ngenye imini mna kwaye emva koko ndibona umzalwana Smith apha webandla likaThixo phaya phandle. Mzalwana Smith, ndiyinikiwe mna incwadi yakho encinane ngenye imini okanye ngenjikalanga yayizolo emva kwexesha. Andikayifundi okwangoku kodwa ngokuqinisekileyo ndiya kuyixhasa okoko nje ndiyazi ukuba uyibhalile. Imelwe kukuba yinyani, isibhalo esiyinyani. Thixo akusikelele kwaye ndiyathemba ukuba yimpumelelo. Kwaye abanye abaninzi ndingatsho namkelekile nonke apha emnqubeni kwaye ndiyonwabele laa ngoma ngale ntsasa kadade Striker oye wacula ujonge ngaphaya kwelethisi kuye. Abazalwane bam abangamaMennonite apha, ndiyavuya ukuba nabo ngaphakathi kwaye oh nonke umhlobo apha ndiyakhola osuka ngaphaya eIllinois unyana wakhe uthatha ushicilelwa ngasemva ndibe nokudibana nabo kwakhona. Kwaye abaninzi ndinga ungacingi ukuba ndiyakudelela xa ndingalibizi igama lakho kodwa ndiyanamkela nonke. Ngoku masifunde ngokuhlwanje kwisifundo sesibhalo siphuma kuMateyu isahluko samashumi amabini ananye siqalela kumqolo wokuqala nokufunda ukwehla noweshumi elinanye ngokuqukayo. Kwathi bakusondela eYerusalem noko kusisa kwaye bafika eBhethefage entabeni yeminqumo, uYesu wesusa abafundi bababini esithi kubo, hambani niye emzaneni lo ukhangelene nani sinofumana kwa oko iesile libotshelelwe linethole linalo. Wakhululeni niwazise kum.
And if any man say aught unto you,
kwaye ukuba kukho nabani othe wathetha into kuni nothi inkosi inesidingo ngawe wothi kwa oko wawathumela konke oku kwenzeke ukuze kuzaliseke okwathethwayo ngomprofeti esithi xelela zona iintombi zaseziyoni yabona ukumkani wakho uza enobulali ekhwele e-esileni kunye nenkonyana yemazi ye-esile. Baya ke abafundi benza njengoko waye bamisele ngako uYesu. Balizisa i-esile neqholo, babeka iingubo zabo phezu kwazo, bamhlalisa phezu kwazo.
Multitude spread their garments in the way.
Inkoliso yezihlwele yazandlala iingubo zayo endleleni kwaye bagawula amasebe emithi bawasasaza endleleni.
And the multitude that went before,
zaye ke izihlwele bezihamba ngaphambili bebezilandela zidanduluka zisithi Hosanna kuye unyana kaDavide.
Blessed is he that cometh in the name of
Makabongwe lo uzayo egameni lenkosi. Hosanna enyangweni.
And when he was come into Jerusalem,
akungena eYerusalem, wonke umzi wazamazama usithi ngubani nalo.
And the multitude said, this is Jesus.
Yaza yathi indimbane, lo nguYesu, umprofeti waseNazarete.
Let's bow our heads for prayer.
Masithobiseni iintloko zethu sithandaze.
Oh Lord, we wondered just what we would have said.
Siyamangala kanye ukuba besinokuthini ukuba besiphila ngalo mihla.
But we are living in a
kodwa siphila kumhla omkhulu ngakumbi. Xa sikhangele yena ukuba eze. Kwaye njengokuba silungiselela Nkosi silungisa iintliziyo zethu kwaye sizise zonke izithungu esinokuzibutha ekuvuneni kwasemasimini ekhaya nokwangaphandle. Siyacinga kwaye silindele ixesha esiya kumbona ngalo yena esiza ekhwele ihashe elimhlophe esehla ngamasango ozuko ukuguqula nokulungisa lo mzimba wethu umdala onakalayo ube ngumzimba wozuko ofana nowakhe. Apho kungayi kubakho sono okanye uphawu lokufa olunokuze lungene kwaye siya kumbona njengoko enjalo siphile kwaye simthande kuzo zonke izizukulwana ezizayo. Siyakubulela ngeli bandla nangomalusi walo nangamathenjwa namadikoni nangaye wonke umntu oza apha nangeendwendwe ezisemasangweni ethu ezi zimvu zesibaya esinye kodwa ziphuma komnye umhlambi. Siyakucela ukuba ubasikelele ngokuhlwanje ngobukho bakho kwaye sondle ngelizwi lakho ukuze simke apha ngokuhlwanje ngokuzimisela ukuba ngamaKristu angcono kunokuba sakhe sanjalo. Sanga singahamba sinethemba elitsha entliziyweni yethu nangovuyo silindele ukuza kwakhe. Ukuba kungenzeka kubekho abathile phakathi kwethu abagulayo nabaxhwalekileyo besingayi kulibala ukubathandazela ukuba bona bengena esakhiweni ngobusuku apho sihlanganisene khona ukuze sinqule. Bengena begula banga bangaphuma bephilile.
And we would ask for those that are convalescing.
Kwaye siyakucela abo basachachayo emakhayeni nasezibhedlele kwaye bekwiibhedi zenkxwaleko. Siyathandaza, O Thixo, ukuba inceba yakho ifikelele ezantsi kubo.
We would pray for those that are
sithandazela abo bangakhathaliyo ngobu busuku abangekancamli babone ukuba inkosi ilungile, abangayaziyo ukuba ithetha ukuthini ukuthandwa nguThixo, abayiqondi nje into abayiphosayo. Oh Thixo, lwanga usasazo lukanomathotholo okanye ngandlela ethile lungachukumisa iintliziyo zabo, neemvakalelo zabo zanga zingaphethukela kuwe lungekavalwa ucango lwenceba kwaye bavalelwe ngaphandle, bayekuma emgwebeni ngaphandle kwenceba.
In the name of the Lord Jesus and for his glory, we ask it. Amen.
Sincede Nkosi, ezi zinto sizithandaza egameni lenkosi uYesu nokwenzela uzuko lwayo. Amen.
The people were so crowded around the gates.
Abantu babeminxene kangako emasangweni zaye izitrato zazicinene. Yaye kwakungekho nendawo yokuba abantu balale.
They were laying outside the wall. All over.
Babelele ngaphandle kodonga kuwo onke amabala. Ngokuba lena yayiyipasika, kwaye abantu beza bephuma kulo lonke ihlabathi elaziwayo ukuza kunqula ngeli xesha. Yayilixesha lokuxhelwa kwechwane lepasika, kwaye yayimela ukukhululwa kwabo eyiphutha ubukhoboka, kwaye bakugcina oku minyaka le nyaka ngamnye. Le pasika inkulu yayisenzeka, kwaye yaba lelinye lawona maxesha abalaseleyo laso okanye iziganeko zenkolo yamaYuda, kuba yayithetha ixesha abakhululwa ngalo. Bonke abantu bayakuthanda ukucinga ngaloo nto, ixesha abakhululwa ngalo. Indlela anokuthi ngamnye wethu ngokuhlwanje angabuyela emva kwixesha esakhululwa ngalo oko lalithetha kona kuthi. Ndikhumbula kwawam amava indlela intliziyo yam ehluphekileyo yobukhwenkwe eyayikulangazelela ngayo ukuchukumisa uThixo. Ndacinga, oh, ukuba nje bendinokunyuka ndize ndinkqonkqoze kucango lwakhe ndithethe naye kwethutyana. Kwaye kakade niyalazi ibali lam, ndasifumanela iphepha nepensile kwaye bendiza kumbhalela ileta kuba bendingenakho ukuthetha naye, kwaye ndazi ukuba wayehlala emahlathini ngokuba ndandimvile kwaye ndandikubonile ukunyakaza kwakhe emahlathini, kwaye ethile endala eqhelekileyo indlela endandidla ngokuhamba ngayo xa ndisiya kuzingela okanye ndisiya kuloba. Ndacinga ndiza kuyincamathisela nje emthini ndiyibhekise kumnumzana Yesu ngandlela ethile ukuze lo mthwalo usuke entliziyweni yam. Oh, ngobo busuku ezantsi phaya ndingayilibala iminyaka yam, ndingalilibala igama lam ngelinye ixesha. Kodwa andinakuze ndiyilibale loo yure xa yena owandihlangulayo esonweni. Into ethile yenzeka ezantsi ngaphakathi kum eyathi yandinceda kwiiyure ezinkulu zobumnyama, iyure yokuhlangulwa kwam. Imithwalo yesono yandishiya kwaye ndaba ngumntu omtsha, ndibe sisidalwa esitsha kuKristu Yesu ukusukela ngoko. Kwaye la mayuda ayenyuka nyaka ngamnye, kwaye kwakukho umthombo ongaphakathi ebandleni, kwaye bathabatha isonka nemifuno yekrakra nemvana, kwaye basela kulo mthombo ongaphakathi ebandleni. Kwaye bavuya kunye ngenxa yokuba uThixo ebenzele inceba ke lena ekubeni ilixesha lepasika kwaye yayingeyiyo ipasika kuphela kodwa yayiyipasika ekhethekileyo. Uyazi, kukho amaxesha athile sithi siye ecaweni kwaye sihlala sikuthanda ukuya, kodwa kukho amaxesha athile kuthi into ethile ekhethekileyo yenzeke. Kwaye eli yaba lelinye laloo maxesha umoya wawuzele lulindelo njengokuba kunjalo namhlanje. Onke amehlo abo bamthandayo ayelindele yena ukuba angene esangweni. Kwaye ndiyakholwa ukuba yinto enkulu ngolo hlobo namhlanje kuba abo bamthandayo bakhangele yena. Umoya uzele lulindelo. Kana siphila kulo mhla, kana umhlaba ngokwenene uye waba yingqayi enkulu yerhuluwa, kwaye inzululwazi iyasixelela yimizuzu nje emithathu kude kube sezinzulwini zobusuku. Kwaye ndiqinisekile ukuba benifunda njengokuba nam ngenye imini elabali lale njengele emkhosini wathi okokuba ukuba bekukho enye imfazwe ibiya kuthatha imizuzu emibini okanye emithathu kuphela. Iintsuku zakudala zokulwa nokudutyulwa ngoombayimbayi nokugrumba imingxunya yeempungutye kuphelile konke oko. Babanga ukuba imfazwe elandelayo iya kuba imizuzu nje emibini okanye emithathu. Ngenye imini uqulu kubhode womntu othile uya kugqabhuka isiciko sakhe aze adubule enye yezo bhombo. Kwaye xana besenza sineendawo zokumamela kuyo yonke indawo ukuyiphindisela ukuyidubula kwakhona. Ihlabathi alinakwazi nje ukusinda kuloo nto. Wonke umntu epasikeni wayesazi ukuba into ethile yayiza kwenzeka, kodwa babengayazi nje ukuba yintoni kanye kanye. Kwaye yiloo ndlela kuyiyo namhlanje. Uninzi lwabantu luyazi ukuba into ethile ilungiselela ukwenzeka. Wonke umntu uyayazi loo nto. Unokuthetha nomoni, unokuthetha nomrhwebi, unokuthetha nabani na, kwaye lixesha lokungazinzi kwehlabathi. Kodwa ungathetha nendoda okanye umfazi okhangela yena ukuba afike, kwaye ubuqhaqhawuli busuke ebusweni babo bubengezela. Bajonge eso siganeko sikhulu. Ngoko umoya wonke ugcwele ulindelo kwakho, ulindele ukuba into ethile yenzeke. Ihlabathi aliyazi into elungiselela ukwenzeka, kodwa ibandla likaThixo ophilileyo liyayazi into eza kwenzeka. Bayazi ukuba kwakamsinya icilongo liya kukhala, kwaye siya kumbona esiza ekhwele ephuma ebuqhaqhawulini ekhwele ihashe elimhlophe. Kwaye imikhosi yezulu imlandela yena, kwaye nabo bafele kuKristu baya kuxhwilwa banyuswe baye kuhlangana naye emoyeni. Yiloo nto esiyikhangelayo, siyayilangazelela. Kwaye sixelelwe ukuba imiphefumlo yabo mama nanjalo njalo sithethe ngayo ngale ntsasa phantsi nje kwesibingelo sikaThixo iyakhala, kodwa kube nini Nkosi, kodwa kube nini. Umama ufuna ukukubona kangangoko ufuna ukumbona, kwaye abo sibathandayo bafuna ukudibana nathi njengoko sifuna ukudibana nabo. Okunjani ukudibana okuya kubakho xa efika, ukudibana nabethu esibathandayo kwaye sibabone kumzimba wabo wovuko. Kwaye bezukisiwe, kwaye behamba-hamba kunye nendlalifa yovuko, ukubukela isimilo sabo, indlela esitshintshe ngayo, ubulali kunye nokuzola. Kwaye akusayi kuba kukugxabhagxabhisa nokuphithizela nokuxhuma kunye nokuxhuzula, kuba siya kuba nona phakade wonke ukuba siphile kunye. Esi sigaba sikhulu siphakuzelayo esiphila kuso, asinalo naxesha lanto, ukunyuka njena kuxhuzula nokuxhakamfula ngokuba lusuku olubi. Emva koko, njengoko babelindele ukuba kwenzeke okuthile, kwakukubi kakhulu ukuba abaninzi kwabo babehlele epasikeni abazange bambone. Ukanti babesazi ukuba into ethile yayiza kwenzeka, kodwa nangoko abazange bakwazi ukumbona. Kuyakuba njalo ekubuyeni kwenkosi. Baninzi abantu abangaphumliyo namhlanje abaziyo ukuba kukho into ethile eza kwenzeka, kodwa bona abasayi kumbona.
For he will come in the stillness.
Ngokuba uyakuza ngenzolo yasezinzulwini zobusuku, ukuza kubamba amkenela bandla lincinane elilangazelela kwaye lilindele ukumbona. Abo ngabo ayakuza ababambe emkenabo. Abaninzi behlabathi abaphila kubuyokoyoko kwaye bedlisa imiphefumlo yabo ngezinto zehlabathi. Abasayi kuyazi uba kwenzeke ntoni, lide ibandla limke liye buqhaqhaulini, kuba uyakuza njengesela ebusuku, aze ababambe emkenabo. Ngoko sinokubona ukuba sibuyela kwindawo enye kwakhona. Ngoko sifumanisa ukuba oku kulindela, ukuba uThixo uza kwabo bathe.
It's been the same thing.
Kuzo zonke izibhalo ibe into enye ukuba ba usoloko ebonakala kwabo bamlindeleyo yena, esoloko ebonakala kwabo bafuna ukumbona yena. Waye ndiqinisekile ukuba elo lithemba elisezintliziyweni zethu ngokuhlwanje. Ibe imalunga neenyanga ezintandathu ezidlulileyo ndiyacinga. Bendingqina kwabanye abantu ndazendathu. Oh, ukucinga ngayo ukuba njengalo naliphi na ixesha uyakuza. Kwaye yintoni eyabangela ukuba ndithethe loo nto? Ndandithetha ngomzalwana uBoswell. Xa ndaya kubona laa ngcwele indala, xa nasakuva ukuba wayesifa 80 wanento eminyaka ubudala, inkosikazi kunye nam sisehla ukuya khona ukuze simbone phambi kokuba afe. Kwafuneka nje ndithethe into kuye. Ndiyathanda ukubukela abangcwele xa bengena ebuqhaqhaulini. Kwaye kwafuneka ndimbone. Kwaye satshisa amavili emoto. Kodwa ndathi ndakufika apho ndangxama ukuya emnyango. Kwikona encinane kwakulele elaa qhawe lakudala. Waphakamisa intloko yakhe xana endibona ndisiza. Iingalo zakhe ezindala ezibuthathaka zijinga ngaphandle nenyama ijinga phantsi. Kwaye wasondeza iingalo zakhe kum. Ndaye ndambamba ukujikeleza intamo ndakhwaza. Bawo, bawo, iinqwelo zokulwa zakwaSirayeli nabamahashe azo. Kuba wayeyengcwele enobuThixo indoda. Ndaze ndathi, mzalwana uBosworth, ndifuna ukukubuza into. Ingaba uyakholelwa ukuba uza kuphila? Wathi, oh, andiguli nokugula. Ndathi, ke yintoni ingxaki? Wathi, ndiya ekhaya. Wathi, ndidiniwe kwaye ndiphelile. Kwaye ndifuna nje ukuya ekhaya. Ndathi, ngoko uyaqonda ukuba uyafa? Ndathi, ndifuna ukukubuza into. Ukuhla kumashumi asixhenxe nento eminyaka yolungiselelo. Ibingophi ona mzuzu wakho uzukileyo? Ungathetha nam, mhlekazi, kwaye undixelele ngawaphi amava othe wanawo ezantsi
emgceni
onokuthi wabalele eyona yure yakho inkulu. Ndiyakuphila ukuze ndibone iminyaka yakhe, andinakuze ndiyilibale. Njengoko lo mehlo amnyama andibamba phezu kwezo glasi zamehlo. Wathi, mntakwethu othandekayo, lo ngona mzuzu mkhulu ebomini bam. Andikwazi ukucinga ngalo naliphi na ixesha elalizukile ngakumbi kunangoku. Ndamjonga ebusweni ndathi, mhlekazi, ndingaba usayazi ukuba uyafa? Wathi, mzalwane uBrenham, Ndinqenqe apha, ndilinde umzuzu ngamnye ukuba avule elaa cango angene, andise ekhaya kunye naye. Nantso indlela yokufa, nantso indlela yokuhamba. Kwaye njengoko nisazi ukuba malunga neeyure ezimbini ngaphambi kokuba afe, waye elele isiqaqa ngaphezu kweentsuku ezimbini, wathi akuziqonda waphakama egumbini, waqalisa ukuthetha nenkosikazi yakhe. Emva koko ngequbuliso wabonakala ekhanya, kwaye waxhawula izandla iyure ende nangaphezulu kunye nabahlobo abasele befile iminyaka engamashumi amane okanye amahlanu. Abebengabaguqulu abakhe ebandleni lakhe, waxhawula izandla nomama wakhe kunye notata wakhe, wade waba ubomi bawushiya umzimba wakhe, walala emqamelelweni waze walala ezingalweni zenkosi uYesu. Akukho nto ifana nokumkhonza ukulindela yena. Kwaye njengokuba ndathetha nale ndoda malunga noku, kwaye ndabalisa la mava, ndathetha oku ndathi, mhlekazi, oh, akusayi kuba luzuko xa simbona. Oh, ukuba ebenokuza namhlanje, yathi, mzalwana uBrenham, musa ukuyikisa abantu ngolo hlobo. Ndathi, uthetha ukuthini? Yathi, oh, ungazami ukuxelela abantu ukuba ihlabathi liyeza okanye uKristu uyeza, kuyabakhathaza. Oh, ndathi, hayi, andikuva. Kwabo bamlindeleyo yena, zezona ndaba zizikileyo abanokuziva. Ukuba uYesu sele eza kutyhoboza athabathe ibandla lakhe. Ubudala ngeminyaka buya kutshintshelwa kubutsha. Uvuyo luya kunikezwa endaweni yokudakumba. Ubomi buya kunikezwa esikhundleni sokufa. Ukungafi esikhundleni sokuziphatha kakuhle kuya kutshintshwa. Oh, umzuzu onjani ukwazi ukuba uyakuza. Babekhangele yena, babemlindele yena. Wathi ke akufika, safumanisa ukuba kwakukho amaqela amabini. Elinye iqela lalilelakhe, kwaye elinye lalichasene naye. Kwaye yile ndlela esiyifumana ngayo namhlanje. Nantso into ukuza kwakhe kwahlala kubahlulahlula abantu. Ngalo lonke ixesha xa ufumana uYesu, ufumana abo bakungqongileyo abanokuba bachasene nayo. NguSathana lowo. Kwaye namhlanje xa sicinga ngayo, asiboni nguqu ingako, iyafana nje. Abantu batshintshile, kodwa umoya wabantu awutshintshanga. Bathi ke bakuba bekhangele ngaphandle kwesango, bambona esiza yena ekhwele kweli alincinane iesile elimhlophe. Akumangalisi ke ngoko ukuba abafundi baqalisa ukukhwaza, ubukumkani bamazulu bufikile. Babaleka abantu beza kumkhawulela yena, yaza yonke iYerusalema yazamazama. Kukho into malunga nayo xa uYesu esiza, isoloko iba luzamazamiso. Kwaye wazamazama umzi uphela, kwaye bona abanako ukuyifihla. Kwaye kwanyanzeleka ukuba abashumayeli baloo mini banike ingxelo ngolu zamazamiso, ngokuba oko kwakusesidlweni sePasika. Kwaye bakhwaza, ngubani lo? Xana umoya uzele ulindelo nokuza kwenkosi uYesu eYerusalem kwenza umoya uzale ngolindelo. Kubonakala ngathi abafundisi bamelwe kukwazi kwakuza kwenzeka. Kwakubonakala ngathi umbingeleli omkhulu wayenokuyazi loo nto. Kwabonakala ngathi bonke abanye ababingeleli babenokuyazi loo nto. Kwaye ayikatshintshi namhlanje, ngokuba umoya oyingcwele wandulela ukubuya kwenkosi uYesu. Kwaye njengokuba umoya oyingcwele eqalisa ukunwenwa emhlabeni wonke, imililo yemvuselelo iyagqabhuka kuyo yonke indawo. Imiqondiso emikhulu nezimanga zenziwe, ukuphilisa kwenzekile, iziprofeto ziye zaphuma. konke ukuhlanganiswa kwezinsikelelo zobupostile zibuyele ebandleni kwakhona.
So as it was then, so is it now.
Ke njengokuba kwakunjalo ngoko, kusenjalo nangoku. Umoya ongakholwayo usamemeza, ngubani lo? Abanye babo bakholwa kwinkosi uYesu ukuthi wayeyindoda elungileyo. Abanye babo bathi uyindoda elungileyo. Yilonto abayithethayo namhlanje, bazama ukumbeka njengoNapoleon, umlwi, bazama ukumbeka njengoGeorge Washington, indoda enyanisekileyo. Kodwa wayengaphezulu koko. Ingaba ukuqaphela ukufundwa kwesibhalo bathe lo ngumprofeti ophuma eGalili. Kwaye bazama ukuthetha into enye namhlanje xa bebona le ntshukumo inkulu yenkosi ukubuyisela umva empilweni abagulayo nabaxhwalekileyo, ukumbona esebenzisa umoya wakhe ebandleni lakhe ukucalula iingcinga zabantu, kumbona esenza kanye njengokuba wenzayo xa wayelapha emhlabeni ukuzalisekisa oko wathi kuya kwenzeka. Ngokuqinisekileyo, amabandla kunye nabantu baye bebuza oku, ngubani nalo? Babengamqondi ukuba wayengubani na uYesu, ngokuba akukho namnye kubo owayenokumqonda ngezikolo zabo. Sesiphi isikolo sakwalizwi aphuma kuso? Sesiphi isikolo sezenkolo wayephuma kuso? Kwaye kunjalo namhlanje, uninzi lwabantu abathanjiswe ngomoya oyingcwele abaphumanga nakwesiphi na isikolo sakwalizwi. Bayimveliso yokuzikhethela kukaThixo. Kodwa imiqondiso nemimangaliso nezimanga ezathenjiswayo eBhayibhileni zikhapha lo moya oyingcwele mkhulu njengoko uhamba phakathi kwabantu. Kwaye bathi namhlanje baphuma kwesiphi isikolo? Nje kwamsinyane ungena esixekweni ukuba ubambe imvuselelo, ungowaliphi ihlelo? Ndibe nodliwano ndlebe emva kwemini ngolwesihlanu nompristi wamaRoma eKatolika ophuma kwibandla lama-Irish eLouisville. Kwaye kungekho ngaphezulu kunokuba ndazisiwe kuye, indoda elungileyo yesifundiswa wathi, Mnumzana uBrenham, leliphi ihlelo okulo? Ndathi, andikho nakwelinye. Waze wathi, ngoko, ngaba wamiselwa? Ndathi, ewe mhlekazi. Wathi, wamiselwa ngubani?
Ndathi,
inkosi uYesu yandinika umoya oyingcwele ukuba ndishumayele ivangeli, kwaye yandinika umyalelo. Ke, olo lumiselo esiludingayo. UYesu akazange athi kubafundi bakhe, hambani niye kwi, andizigxeki ezo zinto, kodwa zaluphila usuku lwazo. Akazange athi, hamba ufunde ukuba ngumlungiseleli iminyaka emininzi kangaka. Wathi, hlalani ke emzini oyiYerusalem, nide nambathiswe amandla aphuma enyangweni. Watsho oko kumadoda ayengakwazi ukutyikitya amagama awo. Waze emveni koko, umoya oyingcwele uhlile phezu kwenu, emva koko niya kuba ngamangqina am eYerusalem, kwela kwaYuda, kwaSamariya, kude kuse nasekupheleni komhlaba. Olo lumiselo. Asinayo ingxelo yokuba uYesu wakha waya nakwesiphi na isikolo okanye wathweswa isidanga kuzona ziphi na izikolo zakwalizwi. Nangona kunjalo, kukho ezingaphezulu izikolo zakwalizwi ezakhiwe egameni lakhe ngenxa yezizathu zenkolo. Kunokuba yakhe yanjalo nangayiphi enye, nangayiphi na enye into eyakhe yanjalo emhlabeni. Asizange sibe nayo nayiphi na nayiphi into ebhaliweyo yakhe awakhe waya esikolweni. Kodwa nangoko, kuye kwabakho izikolo ezininzi eziye zakhiwa egameni lakhe, kunokuba kukho naluphi na olunye uhlobo lwegama elikhoyo phantsi kwamazulu. izikolo. Asizange sazi ngaye ebhala incwadi. Nangona kunjalo, kuye kwabakho iincwadi ezininzi ezibhalweyo ngaye ngaphezu kwakho konke okufundwayo obekubhaliwe. Kwaye namhlanje, iBhayibhile yakhe iyeyona ncwadi idumileyo ekhoyo kulo lonke ihlabathi phakathi kwakho konke okufundwayo. Kodwa uyabona, ngomhla wokuvelelwa, bakhwazwa, ngubani na yena? Uyabona, uThixo uthabatha into ebonakala ngathi asiyonto. Ukwenza into ngayo yiloo nto emenza uThixo yena. Kwaye xa nabambona esiza ekhwele esiya kwela sango, abanye babo bathi ungumntu omkhulu. Batsho oko namhlanje kukho izikolo zemfundo ngezenkolo ezifundisa namhlanje okokuba uYesu wayeyindoda ebalulekileyo okokuba wayeyindoda elungileyo. Abanye babo bade bathi yena wayengumprofeti. Ngoku ukuba wayengumprofeti kuphela okanye indoda elungileyo sisezonweni zethu. Wayengaphezu komprofeti, wayengaphezu kwendoda elungileyo, ukanti wayeyindoda elungileyo, ukanti wayengumprofeti Thixo. Kodwa wayengaphezulu koko. WayenguThixo ebonakalalisiwe esenyameni ukuze asuse isono. Kwaye njengokuba esiza ekhwele, abantu abaninzi bathi ungumphilisi. Oh, simbonile evula amehlo emfama. Simbonile esenza indoda esisiqhwala ukuba ihambe. Sambona esenza umthandazo. Kwaye umkhuhlane wamyeka umntwana. Kodwa ngoko, olo hlobo lwalumlandela kuphela ngenxa yezonka neentlanzi. Kwaye leyo yindlela izihlwele eziyiyo namhlanje ezininzi. Ukuba kukho umphilisi utheni ziyamlandela. Kwaye yena nje luhlaza enkandosini. Ukuba bayagula bayabaleka bathi, oh, ungandithandazela ukuba iNkosi uYesu indiphilise. Kwaye kwamsinya kwabaphuma esibhedlele okanye ibhedi yokugula, baphuma babuye kanye bangene ehlabathini njengenja emhlanzweni wayo okanye ihagu emgxobhozweni wayo njengoko isibhalo satshoyo. Bayamlandela nje ukwenzela oko kulungileyo abanokukufumana kuye. Bamsebenzisela nje umthi oxhonkciweyo okanye into ethile abanokuyifumana kuye kwaye bengalindelanga kumkhonza. Esa sihlwele sisaqhubeka nanamhlanje. Kwaphiliswa abalithoba abaneqhenqa yaye omnye wabuya weza kumdumisa yena kanye ingaba yayilishumi. Bona omnye wabo wabuya esiza kumzukisa. Baze ke abanye bahambela phambili bengenambulelo. Kwaye ukuba abantu baseMelika baphiliswe ngamandla kaThixo bangaguqulela iintliziyo zabo kuThixo, kuya kubakho imvuselelo ibethe kwesi sizwe eya kuvala yonke indawo yokuthengiselwa kuyo utywala ebeya kuthi iivenkile zokubugcina kunye neevenkile zewhisky beziya kuba ngaphandle komfanekiso. Iicawe zaziya kuzala, iiholo zemiboniso beziya kuba zingenamntu ngobusuku bangecawe. Kwaye bekuya kubakho ukugqabhuka kwemvuselelo ukunqumla esi sizwe. Kodwa xa beyibona isenzeka, izinto azenzayo uThixo, basakhala. Ngubani na yena? Ngubani na lo uzayo? Bavela phi? Ngubani na lo? Kwenziwa ngagunyalini oku? Nakuze ndilibale, eJohannesburg, eMzantsi Afrika, ndandisandula ukufika malunga nemizuzu engamashumi amathathu ngaphambili ngenqwelo moya. Ndandineentsuku ezintathu nobusuku bazo ndisemoyeni. Kangangokuba ndandidiniwe ndandingakwazi ukunyamezela. Bona bandikhupha bandisa ebaleni apho behlanganisene khona abantu abangamashumi amahlanu okanye amathandathu amawaka. Kwaza kwathi kwamsinya nje ndangena eqongeni. Kwade umoya oyingcwele ndabona kusiza ukunqumla kuloo ndawo ibhasi kwaye yayinophawu kuyo Durban. Ndabona umfana kwafuneka acambule aze abaleke simka kuyise nonina ngomlenze omnye iintshi ezintandathu okanye ezisibhozo omfutshane kunomnye. Wayenxibe ihempe emhlophe nezibambi zibambe zinyuse ibhulukwe yakhe. Ngase ndamqaphela lo mfana ndaphinda ndajonga ngasemva umbono wawungasekho. Kwaze emva koko ndemzuzwini ndabona okwakukhanya kujinga phezu komfana osemtsha emva phaya kubaphulaphuli. Ndaze ndajonga ndacinga ndambona ndaweni ithile ndamjonga kwaze okwakukhanya kwahlala kubambe phezu kwakhe imizuzu embalwa kwaye ndandilindele itoliki ukuba ibambe amagama alandelayo. Ndaza ndabona laa mfana mnye phakama elahla phantsi iintonga zakhe zokuhamba kwaye umlenze wakhe omfutshane wee-intshi ezintandathu wehla njengesiqhelo kunye nomnye. Ndaze ndathi kumnumzana AJ Schumann osebuqhaqhawulini ngobu busuku, ndathi, "Mnumzana uSchumann, caphula nje amazwi am ngumbono." Wathi, "Kakuhle kakhulu." Ndaze ndathi, "Umfana ohleli phaya emva enxibe ihempe emhlophe kunye nezibambi zokunyusa ibhulukhwe uvela kwisixeko esibizwa ngokuba yiDurban malunga ne-15 lamakhulu eemayile ukucanda ilizwe ngebhasi kwaye kwafuneka anyebelezele emke kuyisenonina ukuze eze. Kodwa ukholiwe kwinkosi uYesu kwaye unomlenze omnye oziintshi ezintandathu omfutshane kunomnye. Waze umfana waxhuma namtya wayephaya ezama ukuva iintonga zakhe zokuhamba. Ndaze ndathi, "Mfana, inkosi uYesu kuphilisile." Kwaye ngoko nangoko umlenze wakhe waphuma iintshi ezintandathu ukuya kwisiqhelo kunye neminye kwaye bamzisa umfana eqongeni baze oogqirha bamxilonga phaya. "Uyawubona umfanekiso wakhe kwincwadi yam." Ndandimile phaya nje imizuzwana embalwa ndabona encinci eluhlaza imoto esehla ngendlela yaze yatyibilika yabetheka yaya ngasemva yaze yantlitha umthi. Intombazana eselula enentloko engwangqa yayaphuke umqolo. Ndaza ndathi, "Ndibona encinci imoto eluhlaza ityibilikele emthini kwaye intombazana eselula enentloko engwangqa emalunga ne-18 leminyaka ubudala yophuke umqolo ikwimeko yemaxongo. Akukho mntu waphendulayo kwaye ndizange ndiyibone naphi na kuloo ntlaninge isihlwele esikhulu sabantu. Ndaye ndema phaya nje imizuzu embalwa ndathi, "Qonda, yimusa ukukroka, yinkosi uYesu emandleni ovuko wathumela umoya oyingcwele ukuba uqhubeke nomsebenzi wakhe." Kwaye phaya ndabona umbono usenzeka kwakhona kwaye ndandingenakho ukumbona umfazi oselula. Kwazemva koko kumi kanye phambi kwam naku kwakumi okwakukhanya njengokuba nikubona emfanekisweni kwaye kwama apha ndenyuka ndaya phaya kwaye nanku yayelele ezantsi ngezantsi kweqonga. Ndathi, "Nenekazi eliselula, inkosi uYesu ikuphilisile." Waza waqalisa ukulila. Umama wakhe wathi, "Oh hayi, musa ukumxelela ukuba aphakame." Wathi, "Ukuba uyashukuma uyakufa." Laze inenekazi eliselula latsiba lema ngeenyawo zalo likhala kwaye lidumisa uThixo kwaye umama waquleka kwaye wawuwela kukhukho ibilele kulo intombazana. Ingaba yintoni? Kanye ngelo xesha indoda ethile egxekayo yaphakama phaya emva yaze yema ngonyawo olunye esihlalweni nolunye unyawo kwesinye yaze yathi, "Wena Melika, ndikucela umngeni ukuba undixelele ukuba ukwenzela kweliphi igama oku kwaye ngowaliphi ihlelo lenkonzo." Yabona, iyafana nje. Abaqondi abakhangeli ezi zinto. Amabandla wakulindelanga ukuza kwenkosi kwaye umoya oyingcwele ulapha ukuze angqinele ukuza kwakhe ukuze ukuphumeze. Kangako ngalinye lifuna ukuthabatha indlela eyeyalo, yindlela ekwaba yiyo phaya. Iqela ngalinye lalinoluvo olulolwalo kodwa lowo asingombuzo namhlanje. Asiyiyo le nto ndithetha ngayo kodwa umbuzo endikubuza wona ngowokuba ucinga ukuba yintoni iqondene nawe. Ubani nalo unyuka esihla ezizweni? Hayi umntu. Umntu akanakuzenza ezo zinto. Ubani nalo uthethayo kwaye esithi ebantwini esihlweleni njengokuba ehleli apha ngapha neendawo ezahlukeneyo emhlanganweni xa abafazi namadoda besiziswa apha besifa? Ubani nalo? Laa mfazi uselula ebengene kwindawo yobhaptizo ngale ntsasa ukuba kwiveke ezintathu ezidlulileyo esefa ngumhlaza okwisele hlala kanye apha eMaple Street unkosikazi Beatty. Aye ndabuza oogqirha abathathu ababenaye wayengenalo nelinye ithuba lokuphila nabantwana abancinci abane okanye abahlanu nomama wam ezama ukubakhathalela umama wathi Bill asoze aphinde abuyele ekhaya kwakhona ndaphuma ndaya apho wayekhona yaze yathetha inkosi uyesu itsho inkosi ukuba uyakuya ebandleni aze athembise ukubhaphizelwa egameni lenkosi uyesu kwaye uya kukhonza uthixo uya kugoduka ephilile ndaye ndambuza uya kukwenza oku nenekazi kwaye wathi yonke into oyithethayo ndiya kuyenza kwangoko iintlungu zemka kwiintsuku ezintathu kamva wayesekhaya kwaye oogqirha bafumane nomkhondo walo mhlaza ngubani nalo uzayo egameni lenkosi ngubani umoya oyingcwele kathixo lutheni uluvo lwakho ngayo lutheni uluvo lwakho ukwazi umalusi wakho kwaye xa behleli kwezi zihlalo apha abantu abasuka ngaphandle kwedolophu behleli benesathuthwane behleli kunye nantsi indoda ihleli ndaweni ithile apha umzalwane ongummenonayi kanye apha onesifo sesathuthwane andizange ndimazi okanye ndimbone akukho nto ngayo kwaye ngequbuliso malunga neminyaka emibini eyadlulayo ndiyaqikelela kanye into ethile iminyaka emibini umoya oyingcwele wayibiza wathi itsho inkosi akazange abe nesihlando kusukela oko ngubani na yena ngubani na yena lo mfazi wayehleli apha kwicawa ephelileyo ixesha lokugqibela ndilapha wayehle evela ndaweni ithile elinoyi kusuku olulandelayo enethumbi elikhulu emzimbeni wakhe oko kwakuyingozi kwaye enye yeyona nzululwazi yezonyango yase-Illinois yayimsa kwikliniki enkulu ukuze atyandwe ngomvulo waze wacudisa wangena andizange ndimbone okanye ndive ngaye kubo bonke ubomi bam kwaye ngequbuliso umoya oyingcwele wamsibekela waze wamxelela ukuba wayengubani napho wayevela khona kwaye wayeza kwenziwa uqhaqho ngosuku olulandelayo bangapha babelapha ngoko ukubona okuya kwaye babone iindaba zibuyela emva ngosuku olulandelayo xana waya kugqirha bamthatha bemsa ukusuka kwikliniki ukuya kwikliniki kwaye abawufumani umkhondo wayo ngubani nalo ow thixo yiba nenceba ngubani nalo wenza oku ungaba nobuganga bokuthi ibingumalusi wakho ungaze ungaba nobuganga bokuthi amadoda anento yokwenza kuyo ungaze ngumoya oyingcwele umoya owawuphezu kwenkosi yethu uyesu kristu nokuza kwakhe ukuza kuzimanya nebandla lakhe kusondele kakhulu kangangokuba waneka ukukhanya kwakhe okukhulu okungcwele ukuhlangula nokuzisa kubudlelane ibandla likathixo ophilileyo ukwenzela uxhwilo olukufuphi amen ngubani nalo andikwazi ukuphendulela umbuzo wakho andikwazi ukukuphendulela kodwa ndiyakwazi ukuziphendulela kwaye phezu kwale desika ingcwele ngobu busuku ezindlebeni zale indibano kwaye abathengiweyo begazi lenkosi yethu uyesu ndikuthetha oku ngokusuka emazantsi entliziyo yam hayi ngenxa yokuba ndingomnye wenu kungekhona ngenxa yokuba ndingumntu owahlukileyo kodwa ngomnye wabahlawulelweyo ohlanjwe ngegazi ndiyakholwa ukuba okwakukhanya kujinga kweli bandle ngokuhlwa nje lowo mnye ubonisa ngemvelo yayo ukuba nguYesu Kristu ekwimoyomoya oyingcwele nabani na osaziyo isibhalo uyazi ukuba uYesu wathi ndiphuma kuThixo kwaye ndiya kuThixo ngaphambi kokuba enziwe inyama xa wayenoMoses entlango wayeyintsika yomlilo kwaye xana uMoses wakunqwenela ukumbona wagqithisela umqolo wakhe kuye waze wathi uMoses ikhangeleka njengendoda ngethuba wayelapha emhlabeni wayeyindoda wenza kwa ezo zinto zinye azenzayo namhlanje ngabantu abahlanguleyo nango esizaze enze umfanekiso wakhe uthatyathwe ngaba yintoni emva kokufa kwakhe ukungcwatywa nokuvuka upaulos wayesendleleni yakhe eya edamasko ngenye imini kwaze ukukhanya okukhulu kwamkhahlela phantsi loo madoda emngqongile akazange akubone ukukhanya kodwa kwambetha upaulos waphantsi kwada kwamenza imfama wayenengxaki yamehlo ubomi bakhe bonke kwaye wathi ngelinye ixesha ukuba andithanga ndiphakanyiswe ngaphezu kobuninzi besityhilelo ndanikwa iliva enyameni yakhe isithunywa sikasathana ukuba simbethe kuba yayintabalala esityhilelo wathi ke akubethwa upawulos endleleni yakhe ukuya kubatshutshisa abantu abenza ingxolo eninzi iqela elizelwe ngokutsha abantu ababebizwa ngokuba ngabaqhekeki upawulos wayesendleleni eya kubatshutshisa abo enamaphepha epokothweni yakhe ukuze ababambe aze abazise eyerusalem kwaze kwathi malunga nasembindini wemini ngako kusehla ukukhanya kwambetha kwamsusa ezinyaweni zakhe kwamsa emhlabeni waza wawa eluthulini lomhlaba nako kusiza izwi liphuma koko kukhanya lisithi Sawule, Sawule, undithutshiselani na waze usawule waguquka ekwimeko yakhe emfamekileyo wajonga phezulu kwaye wayenokubona okuya kukhulu kukhanya kuzukileyo waze wathi Nkosi ungubani na wena wathi ndinguyesu ndaphuma kuthixo ndaya kuthixo ndiphuma kuthixo ndibuyela kuthixo wathi kunzima kuwe ukuba ukhabe ngokuchasene neemviko isityhilelo esinye phezu kwalaa ntlabathi ingcwele ixesha elinye phezu kwaloo ndawo umntu akanakuze abe yinto enye indoda ngaphambi kokuba izibise ngokuba ngumkristu ngaphambi kokuba ebe nokuzazisa imelwe ukuqala ibe nalamava ngasemva kwentlango apho yahlangana khona noThixo ubuso ngobuso kuba namhlanje unokuba nalo naluphi na uhlobo lwempendulo ungayibona inkosi isenza kanye loo nto yathi yenze kwaye abafundi bezenkolo abakrelekrele baya kuyicacisa imke baya kuthi oko kwakukololunye usuku kwakukoku okanye yayisesinye isigaba okanye yayilunganga njengoko batsho ngoyesu ungubhelezabhule umtyholi ungumvumisi nazo zonke ezo zinto banempendulo kodwa xana umntu wakhe wadibana noKristu kwaye wambona njengokuba wenzayo upawulosi okanye waba namava ngaye akukho bafundi ngezenkolo baneleyo ehlabathini ukuba babe nako ukucacisa loo mava emke emntwini eso sisizathu namhlanje abanawo amava eso sisizathu bengakwazi ukuthi bonke bathi ngubani nalo yintoni nalena ivelaphi nayona abanayo impendulo ngoba ngokuba into abayaziyo imfundiso ngezenkolo eyenziwe libandla elithile hayi ukwazi imfundiso ngezenkolo bubomi hayi ukwazi ibhayibhile bubomi kodwa ukumazi yena bubomi ukumazi yena njengomsindisi wakho njengalowo kuzalise ngobukho bakhe wawuphaya xana isenzeka akukho mntu nokuyisusa imke kuwe akukho mntu nokukucacisela akususe kuyo xa la mava esenzeka kuwe uyamazi ukuba ungubani na yena kum nguyesu kristu okwanguye izolo namhlanje nangonaphakade ubani nalo wenza le mimangaliso ubani owenza le misebenzi mikhulu ingaba ngumshumayeli ingaba ngu-Oral Roberts ingaba ngubilly graham ingaba ngujack shula uwilliam Branham nokuba ngubani na abananto yakwenza kuyo bazi zixhobo umoya oyingcwele ophuma nevangeli ngemiqondiso nezimanga nemimangaliso ukwenza abantu balungele umoya uzele lulindelo kunye namakholwa alindele ukuba afike yena kwaye abanye besithi kutheni ezimvuselele kutheni sinayo nje wakhe sihlale ecaweni kuba kuthethiwe ebandleni kanye apha ukuba xa sasiqala ukwakha ibandla elitsha wathi asidingi imimangaliso asizidingi ezi zinto kwakhona uyazifuna phuma uye edlelweni apho zenzeke khona asizidingi apha. Xa umnquba kaBrenham uzithobela kulaa ndawo iphantsi uyazika. Eli bandla lisekelwe phezu kwemigaqo namandla kunye nevangeli kaYesu Kristu. Kwaye okoko nje lo mnquba umile, wanga umoya uyingcwele wozuko ungafumana ukufikelela kwimiphefumlo, ukusindisa nokuzalisa ngomoya oyingcwele nokuphilisa abagulayo. Kum, nguYesu Kristu osekwa nguye izolo, namhlanje nangona phakade. Masithandazeni. Ukuba awumazi ukuba ungubani na, awuyazi ukuba yintoni na yonke le nto, kwaye ungathanda ukwazi, ungenza nje ukuba kangako njengokuphakamisa isandla sakho. Kwaye uthi, ngokuphakamisa isandla sakho, ithandazele mzalwane uBrenham, kuze ndibe nokumazi, kwaye inkosi ikusikelele, kwaye macala onke, ndiyabona izandla zenu. Ngokuba owasezulwini, sizisa lo myalezo neziqhamo zabantu bephakamisa izandla zabo ukuba bangathanda ukwazi ukuba ngubani nalo bangathanda ukuqhelana nalo Yesu mkhulu ukuze ukuza kwakhe kovuko kusondele kakhulu bade abagulayo baqalise ukuphiliswa kwaye emva kokuba oku yakwenzekile emva koko isiprofeto sangena ebandleni kwaze kwabakho izipho nemimangaliso ngoku kuya kutsho kulaa mqondiso wokugqibela okulandelayo kuya kuza uxhwilo ibandla kuya kumkiwa nalo kwaye thina nkosi esibanga ukuba sikwazi wena kumandla ovuko lwakho silindile kwaye silangazelela kwaye sikhala kwaye sicela yiza nkosi yesu khwila ibandla lakho ulisuse ngokukhawuleza nkosi kuba kwamsinya abantu baya kuwuqhushumbisa umhlaba wena owawudalela ukuba bahlale kuwo ngenxa yokuba bengakuthobelanga wena abakhange bafunde uxolo kodwa imfazwe ababufundanga ubulungisa kodwa bafunde ububi indlela ababengayi kulilambela ngayo igunya bonke Nkosi, laa ndawo incinci entliziyweni yabo ebenza balambele amandla, bazama ukuyanelisa kwilabhoratri kwindawo ethile ukuze baqhushumbise umntu ongowabo. Thixo, ukuba nje bebenokuqaphela ukuba laa mandla bawalangazelelayo ngamandla ovuko lonyana kaThixo, amandla kamoya oyingcwele okuguqula ubomi babo. Hayi ukuqhushumbisa izizwe, kodwa aguqule ubomi babo, ubenze babe ngabakhonzi bakho. Abantu abaninzi bebethwe luhlanya lwasendle, basichaza njengeqela elingazinto, kwaye njengabaqhekeki njengoko benza njalo kumhla wangaphambili. Kodwa ekubuyeni kwabo bevuya, bebulela wena ngokuba benako ukuthwala ukungcikivwa kwegama lakho. Leyo yimvakalelo yabantwana bakho ngobu busuku, Nkosi, kuyo yonke indawo, sonwabile kuphela. Abanye ngomhla wakho bazama ukukuchaza bathi, sisihlobo saloo ndoda indlongodlongo, uYohane. Eyayivela entlango kunqabe nempahla kuye. Nje oludala ufelelwe gusha olubhidelwe kuye. Indoda endlongondlongo egibisela amazwi empumalanga nasentshonalanga yaze yathi izembe libekwe engcanjini yomthi. Athi yena ngu umlandeli wakhe. Indoda endlongondlongo uphambene ushiywe zingqondo. Ulungiselelo lwamandla angaphezu kwendalo olwalunawe onkosi lwamfanekisa amehlo abo kwaye kunjalo kwakhona namhlanje lo moya oyingcwele mkhulu wandulela ukubuya kwenkosi njengoko wenzayo uYohane ngomhla wakhe emfanekisa abantu kwabo bangafuniyo ukubona kodwa kwabo bathanda ukubona ubanyulile kwaye bonke andinike bona ubawo baya kuza kum watsho kwaye akukho namnye kubo uya kulahleka kwaye ndiya kumvusa ngomhla wokugqibela siya kubulela ngako oku kwaye abo baphakamise izandla zabo ngobu busuku siyathandaza onkosi Thixo ukuba uya kuzazisa kubo kumava kumandla ovuko Siphe oko ngosi. Kwaye abanye basenokuba balapha abangakhange baziphakamise izandla zabo. Kodwa ukanti ezinhliziyweni zabo. Bebesazi ukuba bebeyidinga. Ndiyathandaza ukuba uya kubasikelela. Kwaye ubanike umnqweno wenhliziyo yabo. Xa sishiya isakhiwo ngokuhlwa nje. Sanga singahamba njengabantu abohlukileyo. Sanga singahamba sinenjongo eyahlukileyo kunaleyo besinayo ekungeneni. Ukuba ibichasene nentando yakho engcwele. Sanga singaphuma sinokuzimisela kokubambelela kwiimpondo zesibingelelo. Ude umphefumlo wethu aneliseke kukuba sibe namava nawe. Kwaye siyazi ukuba sithetha ngabani na. Ukuba sihlangene naye kwaye siyamazi yena. Kwaye sinobudlelwane naye. Siphezi izinto bawo. Philisa abagulayo nabaqhwalekileyo. Sikelela othandekayo noxabisekileyo umalusi wethu. Thixo, siyathandaza ukuba uya kuba kunye naye noodade bakhe abathandekayo, njengokuba becula ivangeli kwaye beyishumayela kunomathotholo wabo. Sikelela abasemzini abasemasangweni ethu. Nkosi bangabangaphuma ngobu busuku. Benentumekelelo enhliziyweni yabo, nenjongo yokubabona ukususela kule yure ukuya phambili. Ukuba abakwazi wena kwaye abakukhonzanga wena ngaphambili, bangabangakukhonza. Ukwazi ukuba zonke ezinye izinto ziya kubalilize, kodwa ilizwi lenkosi liya kuhlala ngona phakade. Siphe oko bawo. Sixolele zonke izono zethu, kwaye sanga singahlangana kuleya imnandi.
And purchase my salvation on Calvary's tree. After the message, let's just bow our heads and worship Him. As we sing,
Go, kwemva komyalezo, masithobe nje intloko zethu simnqule. Njengokuba simculela ngenhliziyo yakho yonke.
I love Him because He first loved me and purchased my salvation.
Bangaphi abamthanda ngenene, phakamisa isandla sakho, uthethe oku ngengqiqo, ndiyamthanda. Oh, akamangalisi yena, uyazi, ndiyakuthanda ukuhlala nje ngolu hlobo kwaye ndisele nje, ngandlela ithile, ubukho bakhe. Ilizwi lakhe liphumile, liwele ezintliziyweni, liyasilungisa, lisizisa ekuthobeleni umoya wakhe, uthandeka kanjani nje ukumnqula ngoko. Ngoku, njengokuba niphuma ebandleni ngokuhlwa nje, hambani nimnqule yena. Kwaye khumbula kule veki, kukho umhlangano womthandazo apha ngolwesithathu ebusuku. Ningalulibali usasazo lukamzalwane uNevin ngecawe okanye ngomgqibelo ngentsimbi yethoba phezu kweWLRB. Ndiyathanda nje ukubava aninjalo abaculi abane okanye abathathu. Ivakala intle kakhulu, umfazi kunye nam kunye nabantwana, sonke sikhupha unomathotholo omncinci kwaye siphuphuzele kuyo. Ukumamela umzalwana uNeville nosasazo lwakhe, namazwi akhe amangalisayo, endlela amphakamisa ngayo uThixo amthandayo namkholwayo. Musa ukuthetha oku ku, nina abasemzini apha, ukuba ninayo icawe elikhaya lenu, izani nizibandakanye nathi. Ndiyanixelela, andithethi oku kunye naye ehleli apha, hayi mhlekazi. Ndathetha oku amaxesha amaninzi, ndiyamthanda umzalwane uNeville. Oku, okokuqala usisifundiswa senkolo, into yokuqala ungumntwana kaThixo, into elandelayo uyinto enye yonke imihla, bendimazi iminyaka, kazanga atshintshe nakanye. Usengu-Omar Neville, umkhonzi wenkosi uYesu. Kwaye ndicinga ukuba unayo ngobunye ubusuku. Ndafowunela ukumbuza ukuba akazange na kwinkqubo yakhe inokusenzela indawo yokuba sihle sithandazela abagulayo. Kwakukho abathile abangenayo. Kwakuyile ntsasa uyazi. Yaze inkosikazi yakhe encinci yawuphendula umnxeba. kwaye ndandithetha nenkosikazi yam emva phaya ngayo kwaye indlela esimbulela ngayo uThixo ngenkosikazi yakhe encinci ethandekayo nosapho lwakhe kulungile kakhulu oko xa ubona umlungiseleli nenkosikazi yakhe bevana ngolo hlobo ngobumnandi nokuthobeka loo nto yenza nje ibandla lihambe ngcono kangako oko kumnandi njengoko iintsuku zihamba niyamthanda ngentliziyo yenu yonke konke kulungile sineculo lokundulula esiliculayo thabatha igama likaYesu uhambe nalo kwaye sinike isandi esincinci sepiano dade ukuba unalo phaya encwadini kwaye siza kucula ingoma yethu yokundulula kwaye xa sicula umqolo wokuqala sifuna ukujika sichawule izandla konke kulungile sinike isandi sepiano Make sithathe lo mqolo ngoku.
At the name of Jesus bowing, all he prostrate at his feet. King of kings in heaven will crown him. Oh, when our journey is complete. Won't that be wonderful? Precious name, precious name. Oh, Father, and joy of heaven, precious name, precious name. Oh, how sweet, how sweet. Oh, Father, and joy of heaven.
Bangaphi abalikhumbulayo iculo lethu elincinane esasidla ngokulicula, ungalibali umthandazo wosapho. Niyayikhumbula andi Thelma ingaba uyayazi loo nto okanye isandi sepiano okanye hayi masilizame kube kanye ingaba awulikhumbuli makhe mhlawumbi ndingalizama kanye nawe
Don't forget the family prayer Jesus wants to meet you there
Amen
He will take your every care Oh, don't forget the family.
Bangaphi abanomthandazo wosapho. Ilungile loo nto. Masilizame kwakhona. Ndiza kubuyisela oku ya apha. Ndiyakuthanda oku ya sonke ngoku.
Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer.
Oh, Nkosi, kubhaliwe ezibhalweni ukuba bathabatha emzimbeni kaPaulos, iqhiya okanye imibhinqo, baze omoya abangcolileyo bemka ebantwini, nezifo zaphiliswa. Siyathandaza, oh Nkosi, ukuba ngendlela ekwanjalo, iya kubonakala phezu kwaba ngobu busuku. Njengokuba ndizithumela kwabasweleyo nabagulayo phandle ndaweni ithile kwimihlaba kukho umntu olindeleyo nolindeleyo ukuba oku kwenzeke ndiyathandaza bawo ukuba uya kukunikeza egameni likaYesu unyana wakho amen ngoku ndiza kucela njengokuba sithobe iintloko zethu ukuba oyena mzawane wethu uxabisekileyo usmith ngaphaya ovela kwibandla likathixo esimfumeneyo kanye njengomzawane wethu unezwi lapha ngonyanisekileyo othembekileyo umkhonzi kathixo ndiza kumcela ukuba acele iintsikelelo phezu kwenu ukuba niqhubeke ngayo le veki izayo thixo anisikelele side sidibane kwakhona zalwane smith
Ain't it?
Hey.
Hey.
this Lord's Day and Mother's Day, we want to thank thee for the great and the priceless contribution.
Amen.
That the mother of men, since Eve, the mother of all living, gave birth. We thank thee, O Lord, for the mother of Moses and of Abraham, of Isaac and Jacob.
Yes. Amen.
And of the patriarchs and the minor and the major prophets.
Yes.
We thank thee for the mother of Paul. And Peter, and John Wesley, and John Carson.
Yes.
Yes.
The mother of our dear brother, old God, blessed be praised. And bless this man of God, as he moves from place to place, exalting the Christ who has saved him.
Yes.
We love
Amen.
Him. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen.
Khawula izandla zomnye nomnye wamkelekile kwakhona emnqubeni inkosi kusikelele.